another try.
Oh, Leo Kama Kama Sutra Mama.
Kama Sutra.
A Kama 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 Sutra Mama. Yeah, 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 yeah.
So many things I want to do, my baby. Yeah. Na siri zako misitatoboa.
Selector, I got something to make you better. Light the fire, mina be better. Light the fire, mina be better. Selector, I got something to make you better. Light the fire, mina be better. Light the fire, mina pepeta.
Leo kama kama, sutra mama. Yeah, kama kama kama, sutra baby. Yeah,
kama kama kama, sutra baba. Eh, kama kama kama, sutra baba. Yeah, 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 yeah.
Chali wa Nairobi, kwanze wa kipare. Leo ni mahaba na kupatia.
Usha washa nare, hanja mkare. Leo michuano kiroja mila.
Nasi mare mare, hibe ikale. Kashpadam na kubalika.
Mboga juu ya meza, teleza kimurenda. Washa udi na kadhalika. Vanessa, I got something to make you wetter. Baby let me kiss you better. Light the fire, mina pepeta.
Selector, I got something to make you rise up. Let me back it up on you. Light the fire, mina pepeta.
Leo kama kama sutra. Kama sutra. Kama sutra. Kama sutra. Kama 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 sutra. Kama sutra. Kama sutra. Kama sutra.
Mapenzi ya kiuni animaliza. Kiuno kama nyigu baby kunguza. Nisha kubali wanafunzi wewe profesawa. Kama sutra.
Mapenzi ya kihuni menipachika. Kiuno kama nyigu baby tulia. Kubali